RJ, the DJ, all day, baby.
So,
Swear Music.
Rakata.
Wako kutafuna Usuti tabia sina shaka mama Ila chonde chonde sana tuchume wasijue jama Eti babaki wanakodoa Wakitu wana wanadeboa Mido moju kuta kuzogoa Sisi kimya tunapanga ndoa mama Wapige taata lalira Mpaka tini watatura Manano siki fadura Nili na waemuri mara Wamesha sema sana
Cheza inama, cheza inuka